O le whaala putuputonga le Scanlon Foundation, o lo o wha maopo po ina le lipoti le Australians Today, o lo o iloilo ai, le tūlanga o le soifuanga o tangata whai mai au se talia nei. O se tasi o mata upo o lo o sila sila i ai, ia le Australians Today. O le soifuanga o tangata i le teimi wha ato ata unu umai e lava. Wa iloa o nisi na ulufale mai i visa o to mai wha apitoa. Na yele manatu o ilato wia onna yeito mai whaapitoa o le awhaingo fie. Peitai, na iloa ile li poti le nei al Australians Today, o nisi ua fiwe su eni ngā ruenga. O ilato na ulufale mai peta lia ilalo visa pui puia, po o tangata suuru fai, ia po o a inga toe whaatasia, o lo o whainga tā tele foi, o na fea ngai maleta uo le soifuanga. E toa tele tangata nulu fale mai i visa o to mai whaapitoa. O loo whainga aluenga ave taxi, o na ua fiwe apalai inga aluenga e whaao ngā i o lātou to mai whaapitoa po o lātou whaailonga, e le manuia. E toa se fulu afe tangata na awai le suesu engale nei, a le Scanlon Foundation, mō le lipoti le Australians Today. E au fia e le tangata le nei, e yeilona tike rima se universite, tasi le whaalawe lawe, e le o se universite au se talia nei na mawailo na whaailonga.
When you go to Vodafone to have a plan, they ask you an address. You don't have an address. When you go to rent a property, they ask you for rent history, but you don't have any. They ask you for pay slip. You don't have any job. You apply for jobs, but they won't give you any job because you don't have local experience. You don't have the local degree.
O le suesuenga na taitaia e Professor Andrew Marcus o le Universite o Monash. Ma na ieta ua, wailoa i le lipoti le nei, le tele o whaafita auli e whianga i matangata i ulufale mai i tū a inga visa ese ese. A meise lawe le teingi whata o ataunu umai ai. O tangata i ulufale mai wai e inga aluenga, pe iei whaailonga e alo ia i au se talia nei, e pe o tangata matike ri mai i New Zealand. Ia tele lawa i na whaingo fia ia i la tauna, e o mai, ua iai ngā ruenga. Ai o tangata i ulufale mai, ai le iai ni ngā ruenga, whaato asa ili i inei ni ngā ruenga. Ai fesilingi ia le tūlanga i le amana iai na o lātou whaailonga po o lātou to mai. O i lātou nā, na saunoa Professor Andrew Marcus, e whai lavasina whingata.
The ones in our survey who are most successful with regard to employment are the 457 visa holders who have jobs arranged for them prior to arrival. That's the terms of their admission. Those who come from New Zealand on special category visas also look to be doing well in the labour market. Humanitarian entrants, asylum seekers, not going to surprise people the findings that they are doing much less well.
Professor Andrew Marcus. Masalo po se tasio vaenga e atangia mai le lipoti le nei, ia ai o se tasio vaenga masalo ua lewa o na maala malama i eile toa tele o le atunu umale au whaafafonga i le tua tātou Samoa. O le toa tele o lo o ngā solo mai a Aotearoa, ai le i yaini ngā luenga, o na tau sa ili leo ni ngā luenga i nei, ai ua o se tūlanga whainga tā. E le maua se benefiti i le teimi e taunu umai iai, ona o suinga i le tūlāfono. Ia ua whainga tā ele ngatala ia i lātou. Ia ai o ainga i ua tau mā iai. Ona ole a tausi a ainga nei, ia o nisi foi. Ele o iei ni ngā luenga, olo o ola i le fesoasoani mai i le benefiti. Ia ona ole a tau whā a soa foi lea iai. Ia i lātou ia whātua taunu umai, ole benefiti uti uti le nei. Na saunoa Professor Marcus, e o lava i tangata na ulufale mai visa o to mai whaapitoa. E iei lava le to atele o i lātou nā o loo whea ngai ma whaafita auri, e peo na uta ua, e iei le tika ri su e tusi, o nisi e iei tika ri whaalo ia. Ai o la, ua whai ngā ruenga ave taxi, o nai le amana ia inei au se talia nei o lātou whaailonga.
People who come as skilled migrants, who've passed the points test, gained admission into Australia, but having come independently without any jobs lined up, many of them report that it is very difficult to break into the job market. The requirement that they submit applications online doesn't necessarily work well for them. There's a sense maybe that jobs are being filtered in such a way that, you know, if you're identifiably of immigrant background, you've got less chance of actually being called up for an interview.
Professor Marcus, ai ole vaenga lena, ole o iai fo imaisi fafita uli. Ole fafita uli, ole fa ailonga lanu. E pei o se ali ile panona, ua fiu e suasana ngā luenga, e fa au ngā inailonga suafa o Muhammad. Ata uloa Muhammad ia ua whingofia lava o na iloa, o se tangata a le ole panona, ia po se vaenga o se sa ite tonu, ai o se tangata Moselemi. Ua fiu e suasana ngā luenga, ilalo olona ingoa lena o Muhammad. Sui lolo na suafa ia Michael, vave io na tatangiso olo le telefoni, el watu is interview.
One of my friends, his name is Muhammad, like he's obviously Lebanese. Because his name was Muhammad, he didn't get a job on his resume, but when he changed his name to Michael, he was called for an interview. As you can see, he's stereotyped straight away.